Jina ni jasho, nipe psyche wone mini tisho. Kwenye system huu siyo mwisho, kama dunda bado inavuka. To the system huu do mzuka, washa lala mahewa tunapewa. Kwa mahepi sote toelewa, piga kamsa mahewa ikibamba. Shika weste shake and bamba, tupa game ukani kadada. Nipe wiper kama si matata, tena weka mikono juu. Bamba, na mkono tatu. Bamba, na mkono tatu. Jembe misi trusty, kwa mahewa kama niko party. Wakibonga koku na dusty, kila time wow wana banju. Wana bembe mini na kwachu, sima manzi bado mko sexy. Na mziki bus ina catch catch, ikibamba musi wache dash dash. Pia Charlie bus ina touch touch, na ikishika tutakweda bash bash. Iyo picha itatoka boss boss, wewe DJ usi tupe boss boss. Bamba, na mkono tatu. Bamba, na mkono tatu. Kanto ni mkono tatu, buda bosi basi kuwe chonjo. Bibi yako ako tu macho, ana check check akititi dance it. Kwenye game game basi kuwe chap chap, na madem dem wako tu pap pap. Kila time wow wana shake shake, na ni tatu basi ina bamba. Sujipange kama utabamba, uki gym gym basi kuwe down down. Uki naso basi uta pass pass, na ukikosa boss utachekwa. Bamba, na mkono tatu. Bamba, na mkono tatu.